nuclear story begins. Man, I'm super drop nuclear, some bitches won't understand. But you know how I care, my bitches. Nando mano na nipenda na popote wezi pretend. Glass moja celebrating friends, all of these past. Moyo upo very cold now, I don't need ice. Rain on you paka afterlife, katunaish twice. Ukisi kama uneza kuni face, so you think twice. Na unajua issue feel like, niulishindwa kucontrol. Icho fuga duka guse le like. Na kwa sabu neza nusa hater tangu nipo kwenye spams. Ulipo toa ngoma nikajua I was right. Kuni this huna plan when you big fan. Big stang, niko meza moja with your bros. I'm a big man, big gun, AK-99 on your knees man. Deka nane kwenye same floor ina ni kiss man. Kinachofanya wano anikubali ndo kinachokufanya we kenge wende hospital. I'm sick, unadai uko invisible. Hila ndo mewai kwenda media kabla studio. My bitch nimekuwa fast, tuko furious. Weight yangu heavy man, slow down, tapaswa misuli yo. Miso tape ya hawa babi puli no. Back to class kwanza kabla ujenda studio. My bitch fanya kutimba class usibane huko. Piga makwenzi shazi mzazi kau kijifanya Google. Tuni mbovu wazi mzazu yuku tambana mdundo. Sisikizo machizo kupo chizo stato kajazo huko. No 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 it's better ungebaki huko. Mess tu na last king uziko kukaki tuko. So my number 99 no leaves angapi huko. Una ni respect sana ila to bus ego. Na kuona fala this in your church. Mwili wako ni hekalu bro. Why don't you fix that first? Na kuzika end a piece on your grave. But first nikisha kupiga mkojo ita pongo fanya drug test. Nilitoa warning rapper teni chana. Nitaje jina kwenye ngoma deka nane jina lija fit vina. Boy your head miss vina. Freestyle zangu zote nzito zaidi ya kari yako nzima.
Cocking my gun drop bars ratatatata. Pull the trigger ratata. Man down straight to the to the ta ta ta. Verse yako yote twa 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 twa. Trash pin down. Chezo mekubali nime enter. Pide kipuzi spenda kupuzi na kupara manya unapokwenda. Fata miluzi mbwa mpuzi utoke mchuzi. Sijaya yuzi sina makuzi suwezi luzi mana niko standby.
Unajua namna kunipata so ni uongo na vyosemo shani cheki tuongee na ukunipata. Nguvu na utumia kuilinda pride ungeitumia. Kumfunza dadako apunguze wana unompakata. Fanya uplay his song afu pray you survive it disaster nkushushi. So don't, ume step kwenye fire, come on. Watu kama we mnafanya MSB, wazibisha kutugea kondom. 99 wasomjua huyu trash. Jina lake la kwanza ni pussy, ongeza na ass. Airtime yote nilokupa ukiflop. Na kutia na makofi kwa ass. I need to relax. Let me just focus on my music. Na safari ndefu ntachelewa nkibishana na wapuzi. Chamsingi nsha kuleta kwenye market ya new school. Bow down, nishukuru kwa kukuintroduce. Don't fuck with me, I warn you. Where's the handle E fever? I'm the real disease. I'll make your brain seize and make you freeze. Ease, swallow every track you gon' release. 3-2 years, nimekwacha mana kicho naz. 4-5 years, na kucheck you kini idolize. Nikijibu tena, it's a big promo. Ambayo kwa michano na yofanya hutofika your price.
No time for you, motherfucker. Nothing is the money. Money, nigga, money, money.
Six feet coffee nimefungwa mikufi. Hit track in approve definitely swears ku lose. Na kuacha upate interviews and break the news. Reject the rules made by fools who break the rules. Tight pussy now ime lose who seem confused. Cloud 99 I'm cool, I like the view. I'm busy going to the top volume 2. Na kuacha break down bars cause you know the rules.
Shaitan. Welcome to my world. Wanangu 99, what's up?